DaChimSafi.com.
Jimmy X Double
Sauce. Jay Wasake. Oh, oh.
Siku hizi sipo kazamani, makelele fujo mitani, mundo kucheza na mani, kuwaimbisha majukwani, wakiniona hai burudani, picha mbili tatu na mafansi, asoni penda ni nani, kata kiafu sewani, watu shangwe, na vigelegele,
watu shangwe, na vigelegele,
watu shangwe, na vigelegele,
watu shangwe,
Supasta, ah, teko mi supasta, ah, niki, peneza, ah, watu anapatara, basi nipisi Supasta, ah, teko mi supasta, ah, niki, peneza, ah, watu anapatara, basi nipisi
Marafiki ni wengi sana, na mabebe ni wengi sana, na kolabo ni nyingi sana Very soon nitapiga na bana Kuna sasa wameacha mwanya Kila kona navyo wasakanya Nasikika usiku mchana Napendwa makangu mkubana Oh lo, sagodi asante Kwa iki chako kikombe
Kikombe
Lasi venge kwa kinyonge Oh lo, sagodi asante Kwa iki chako kikombe
Kikombe
Lasi venge kwa kinyonge Olo, watu shangwe, na vigelegele
watu shangwe, na vigelegele
watu shangwe, na vigelegele
watu shangwe, na vigelegele
Supasta, ah, teko mi supasta, ah, niki, peneza, ah, watu anapatara, basi nipisi Supasta, ah, teko mi supasta, ah, niki, peneza, ah, watu anapatara, basi nipisi
Hai siku ize nani, siku ize nani,
Wasage
Naitwa nani, naitwa nani,
Wasage
Oya siku ize nani, siku ize nani,
Wasage
Naitwa nani, naitwa nani